siyakubingelela mlaleli siyakubingelela ekhaya egameni lenkosi yethu Jesu Christu kuyisibusiso ukuxhumana nani ukuba nani namhlanje ukuthi sizonikhuthaza nasenyakeni omusha sinikhuthaza ngokuthi uNkulunkulu ukuphila kwethu uyikho konke kithi uyikho konke kukho konke incwadi yezaga 4 verse number 7 ithi kuyo yonke into izuzayo zuza ukuqonda noma fumana ukuqonda bese lithi ukuhlakanipha kuyinto engaphezulu konke kuyini ukuhlakanipha ukuhlakanipha kuqonda izinto ngesikhathi esifanele wathi omunye ukuhlakanipha kukwazi into okufanele uyenze ngesikhathi esifanelekileyo so umkhuleko wami namhlanje kunzathi mlaleli uNkulunkulu angakupha umusa wobuhlakani bakhe kulonyaka ka-2024 sisekunyanga yokuqala nje onyakeni ukuthi uNkulunkulu akusize ukuthi uqonde izimo njengamadodana ka-Isaka elithi iBhayibheli ayiqonda ikhathi nezinkathi ngifisa ukukhuluma mayelana nokonga nediscipline yokubeka imali kulokho nalokho okutholayo that principle iyavela lapha nakuJesu Kristu uma ekhuluma ngamathalente ukuthi abanye amathalente abo bawagqiba abanye amathalente abo bahweba ngawo kwase kuthi laba bawagqibile uNkulunkulu uJesu wathi mabadede kuye njengezinceku ezimbi kodwa labo abawasebenzisa kwathi lokho okuncane abakufumene bakwenza kwaba yinzuzo enkulu uJesu uyakuncoma lokho so ngifisa ukuthi ke nawe mlaleli akusoze wafika esikhathini empilweni lapho unayo yonke into kodwa ngithi mina noma yini into oyitholayo empilweni sebenzisa lokho onakho ukuzuza lokho ongenakho uyazi otshalayo umlimi ukuthi ufaka uhlamvu lombila noma uhlamvu lembewu phansi emhlabathini yilo elizonikeza isivuno noma umkhiqizo ozowudinga empilweni so nanoma ikuphike onakho kusukela esikhathini ngani ngoba ngaphambi ukuthi ube nemali ube nenkece kufanele ukwazi ukusebenza lento kuthiwa isikhathi yingakho neBhayibheli lithi thengisisa isikhathi ngoba insuku zimbi uyabona ukuthi isikhathi siwumnotho ngenzeka ukuthi awunawo ama degrees awunawo ama jazz awunawo connection abeka abantu baziyo inkampani neziphezulu nako uhulumeni kodwa ngifuna ukuthi kuwe namhlanje mlaleli wena unesikhathi wena unethuba umshumayeli 3 verse 1 thi phansi komthunzwela ngayonke into inesikhathi yonke into inomzuzu yonke into inethuba lawo kanjalo no Genesis 8 verse number 22 lithi iBhayibheli umhlaba namazulu usamile ubusika nehlobo ubumnyama nokukhanya akusoze kwashabalala nokutshala nokuvuna akusoze kwaphela uyeke thoko omunye mfundisi ngitshala kanjani ngingenakho ngifuna ukuthi mina mtaka baba uma wazalwa umuntu wesifazane uma uzwa iphimbo lami akekho umuntu ozalwa engenakho kungamanga akusilona iqiniso usuke ukhohliswe isitha uma uyitshela ukuthi anginalutho ngifuna ukukutshela mina ukuthi unamandla asabekayo uNkulunkulu ukuphile lokho nakho ukuthi kube isikhali sakho nokuthi kube ithuluzi lakho ongashintsha ngayo isimo sakho nemeko yakho yingakho ngingathi kufanele u phimisele ngomlomo wakho nangolimi lwakho uPhilippians 4 verse number 13 ncwadi kwabasePhilippi sahluko sesini verse 13 la khona umpostle Paul ethi nginamandla okwenza konke ngaye uKristu ongiqinisayo lawo mazi kufanele uyitshele emlaleli usuku nosuku ukuthi wena unamandla ngikhumbula uGideon ngelinye ilanga ebalekile eyitshela ukuthi uIsrael wehluliwe eyitshela ukuthi uIsrael uthunjwe ishinjiwe lithi iBhayibheli yaqhamuka ingilosi kaNkulunkulu athi ewena qhawe elinamandla njengoba yaqhamuka kwintombi into uMaria yathi ewena obusekile esifazaneni kanjalo ke uNkulunkulu uyakhuluma nawe noma ukusiphi isimo oyithola ubhekene naso mlaleli na kusoke isimo sezeyimali zakho engikhuluma ngaso namhlanje ngithi fanele ubophe ibhande ubophe ukhalo ukwazi ukuthi kube nembewu oyibekayo noma malini oyitholayo noma ngabe u10 rand noma ngabe u100 rand noma ngabe kuya kuyinkulungwane neyinkulungwane yazi ukuthi kokutholayo khona okufanele ukubeke aside ungabhobhisi kwase ngeke uqale ukubeka ngeke uqale umkhuba wokubeka noma wokufihla uma usunezigidigidi zezigidigidi kodwa kufanele uqale kulo lelizini okulo futhi la obeka khona bebethi one of the principles zama investments eminye imithethe lawula ukubeka nokonga lithi amaqanda akho ungawabeki kubasket owodwa noma emgodini owodwa ngani ngoba kuneyinhlobo nhlobo zokonga khona lokho kuthiwa u short term okwesikhashana esincane kube khona medium term isikhathi esiphakathi nendawo kube khona no long term isikhathi eside into ofuna ukuyibona eminyakeni eyishumi eminyakeni emishumi nanhlanu eminyakeni ngamashumi amabili eminyakeni ngamashumi amathathu alandelayo kubalulekile nje ukuthi empilweni ukhone ukuyihlela impilo ngani ngoba zimbili izinto ezenzakalayo kumuntu is either uphila impilo emfishane noma uphila impilo ende akekho okwaziyo ukuthi imihla yakhe ingakanani imihla yomuntu imfihlo kaNkulunkulu isabelo sikaNkulunkulu ngifuna ukuthi ke mlaleli mina kufanele uqiniseke ukuthi ngalokhu okuncane uNkulunkulu akuthembe ngakho wena ukwazi ukubeka ukuthi uma imihla yakho isheshe yafingqa umuna abantwana abantwana ngaba isibusi sokubo kanjani uma impilo yakho ibe yinde ungenza kanjani ukuthi ukwazi ukuyinakekela nokuyiphilisa nalapha amandla esephelile ungasakwazi ukusebenza I'm looking at ubaba onguzalayo le kwaZulu osehlanganisa 88 years manje sekuphele 30 years engasebenzi 30 years later aye ukusebenza amandla ngisho nawo khamba ngisho nawo kushayela asemafishane kodwa namanje ngenxa yama savings awenza ebusheni bakhe ekusebenzini namanje akakondliwa zingane zakhe lokho esimenzela khona nje kuyisibusiso kodwa isinkwa sakhe wakhona ukusifihla ebusheni bakhe wayengenakho kwanele wayengenakho ochichimayo kodwa kulokhu okuncane ayekuthola wakhona ukuthi azifihlele ngoba ikusasa alaziwa ikusasa lide ngifuna ukuthi mina mlaleli sengiphetha nje ngikhuleka nawe ukuthi uNkulunkulu angakusiza ngediscipline angakusiza ngamandla ukuthi lokhu onakho ukwazi ukubeka ukwazi ukufihla ukwazi ukonga ungabhubhisi konke kwangazi ukuthi ikusasa alikho yebo ikusasa laziwa yebo uNkulunkulu nguye izolo nguye namhlanje nguye naphakathi yebo uNkulunkulu nakusasa ukhona kodwa uNkulunkulu ukuphila amandla amandla okuhlela uNkulunkulu nohlelo according to Jeremiah 29 verse number 11 unohlelo ngathi ihlelo eliphakemeyo ihlelo elingaphezulu kwemicabango yethu kodwa nathi usinikezile imiqondo usinikezile amandla namagunya okuhlela ingakho lithe iBhayibheli enhlizweni yomuntu encwadi nezaka kunezinhlelo namahlelo amaningi kepha nguye ophumelelisa izifiso namahlelo omuntu ngizothi mina emlaleli usaqala unyaka ka-2024 unyaka uNkulunkulu asibuse ngawo ake sibhunkule kulonyaka ukuthi siqiniseke ukuthi ama savings ethu siyawathuthukisa siyawengeza noma siyawaqala kanjalo inzuzo yakho noma income yakho noma okutholayo inyanga nenyanga noma iviki neviki wazi ukuthi ukuhlela kangakanani ukuze lokho okuncane nakho uthenge ngakho ikusasa eliqhakazile livela kuNkulunkulu isipho elivela kuNkulunkulu kodwa ikusasa eliqhakazile lemukelwa uwe ngezakhe izandla ngeenqumo oyithathayo nangempilo oyiphilayo kusukela kwisimo sezimali zakho nakwisimo sezempilo zakho nakwisimo somndeni wakho nakho konke okungokwakho kumkhuleko wami namhlanje ukuthi kwanga uNkulunkulu angakusiza ngeenqumo zoyithatha lalela kuphamandla aqinise iinqumo zakho aqinise asikelela simamise neyifiso zakho sisangena enyakeni ka 2024 inkosi yomusa inibusise sinomfundisi uManono Dr Manono otholakala lapha ya ku 0823983630 0823983630 iya phone ya WhatsApp lo number kodwa sesincoma ukuthi abalaleli okungenani ba WhatsApp kakhulu ngenxa kuba matasa kunokufuna inkosi yomusa inibusise amen.